madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa xalay khudbad uu u jeediyay shacabka dalkani Mareykanka isagoo ku booriyay Mareykanka inaysan cabsi ka dareemin argagixisada. Madaxweyne Obama ayaa waxa uu sheegay in halista argagixisada ay dhab tahay balse waxa uu wacad ku maray in laga guuleysan doono. Obama ayaa waxa shacabka Mareykanka ugu baaqay inaanan la faquuqin dadka muslimiinta ee Mareykanka, isagoo dhinaca kalena ugu baaqay hogaamiyaasha muslimiinta inay dowladdiisa kala shaqeeyaan sidii loo dabargoon lahaa fikradaha xambaarsan naciibka. Cabdicasiis Xuseen Cusmaan ayaa khudbadda madaxweyne Obama dhageystay. Warbixintan ayuuna nooga diyaariyey.
Khudbadda madaxweyne Obama uu ka soo jeediyey aqalka cad ayaa wuxuu shacabka Mareykanka ugu soo bandhigay istaraatiijiyadda maamulkiisa ee ku aadan halista iyo dagaalka lagula jiro kooxda Daacish. Madaxweyne Obama wuxuu dadka Mareykanka ku booriyey inaysan baqdin muujin kadib weeraradii ka dhacay magaalada Baaris iyo gobolka California ee dalka Mareykanka oo labadaba lala xiriirinayo kooxda argagixisada ee Daacish. Ugu horreyn, madaxweyne Obama wuxuu ka hadlay toogashadii California ka dhacday toddobaadkii hore ee lamaano muslimiin ay ku dileen 14 qof.
So this was an act of terrorism designed to kill innocent people.
Tani waxay ahayd fal argagixisa ah oo loo qorsheeyey in dad badan lagu dilo.
Obama wuxuu sheegay in Mareykanka ay muddo badanba dagaal kula jireen kooxaha argagixisada.
Our nation has been at war with terrorists since Al-Qaeda killed nearly 3,000 Americans.
Dagaal ayaa naga dhexeeya argagixisada tan iyo markii Al-Qaeda ay dishay ku dhawaad 3,000 qof weeraradii ay Mareykanka ku soo qaaday September 11 sanadii 2011.
Madaxweynaha ayaa ka hadlay khatarta kooxda argagixisada ee Daacish, wuxuuna sheegay in Mareykanku uu adkeeyay difaaciisa ka dhanka ah halista argagixisada, isagoo sheegay in militarigu uu sii waday dabagalka shabakadaha argagixisada ee dibadda ka dhisan.
Halista
ka imaanaysa argagixisadu waa dhab, waanu ka guuleysan doonaa. Waan burburin doonaa Daacish iyo kooxaha kale ee isku dayaya inay dhibaato nagaarsiiyaan.
Madaxweyne Obama wuxuu ka hadlay istaraatiijiyadda ku aadan joojinta kooxda Daacish.
We're working with friends and allies to stop ISIL's operations.
Waxaan ka shaqeynaynaa sidii aan u joojin lahayn howlgallada Daacish, una kharbudi lahayn dabinadooda, una jari lahayn dhaqaalahooda, sidoo kalena uga hortagi lahayn inay dagaalyahanno badan qortaan.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay inay jiraan tallaabooyin maamulkiisa iyo Kongreska ay si wadajir u qaadi karaan si loogu guuleysto argagixisada, wuxuuna fariintan u diray aqalka Kongreska.
If Congress believes, as I do, that we are at war with ISIL, it should go ahead and vote.
Haddii Kongreska uu aaminsan yahay sidaan oo kale inaan dagaal kula jirno Daacish, waa inay cod u qaadaan sidii ay u ansixin lahaayeen sii wadida isticmaalka awoodda military.
Balse madaxweyne Obama wuxuu ka soo horjeestay in ciidamo badan oo dhulka la geeyo Ciraaq iyo Siiriya si ay ula dagaalamaan kooxda Daacish.
We should not be drawn once more into a long and costly ground war.
Nalaguma riixi karo mar kale dagaal ama duulaan dhulka ah oo daba dheer, lacag badanna ay ku baxdo oo aanu ka fulinno Ciraaq iyo Siiriya.
Madaxweynaha Mareykanka wuxuu dhinaca kale ballan qaaday in Mareykanku uu baacsan doono madaxda argagixisada meel kastoo ay ku dhuumanayaan, wuxuuna sidoo kale sheegay inay sii wadayaan tababarida iyo qalabka la siinayo ciidamada Siiriya iyo Ciraaq ee Daacish dagaalka kula jira. Madaxweyne Obama wuxuu sheegay in Mareykanku uu saaxiibadiisa arrintan kala shaqeynayo, wuxuuna sheegay in beesha caalamku ay bilowday inay raadiso waqti loo qabto sidii loo dhammayn lahaa dagaalka Ciraaq. Dhinaca kalena madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama wuxuu khudbadiisa ku soo hadal qaaday xakamaynta iibsiga hubka ama qoryaha ee gudaha dalka Mareykanka oo uu sheegay inay dhici karto in qof argagixisa uu hub iibsan karo. Wuxuuna ugu baaqay Kongreska Mareykanka inay hubiyaan inaanay hub iibsan karin dadka ku jira liiska dadka aan diyaaradaha raaci karin. Madaxweyne Barack Obama ayaa sidoo kale sheegay in la adkeeyo baarista kuwa dalka Mareykanka fiisalaanta ku soo gala ee wata baasaboorada wadamada galbeedka, wuxuuna sheegay in si dhab ah loo eego inay dadkaasi u safreen iyo in kale meelaha dagaaladu ka socdaan. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa khudbadiisa kaga hadlay cabsida ka jirta Mareykanka gudihiisa ee ka dhalatay weeraradii gobolka California, taasoo shaki ka dhex abuurtay bulshooyinka muslimiinta iyo dadka kale ee Mareykanka ah.
We cannot turn against one another by letting this fight be defined.
Laystama kaayo horkeeni karo iyadoo laga dhigayo in dagaalku yahay mid u dhexeeya Mareykanka iyo Islaamka.
madaxweynaha ayaa sheegay in kooxda daacish ay doonayso in dagaalku noqdo mid u dhexeeya reer galbeedka iyo diinta islaamka.
ISIL does not speak for Islam. They are thugs and killers, part of a cult of death.
Daacish uma hadasho islaamka, waa koox shufta ah, tuugo dilaa ah oo qayb ka ah nidaam dhimasho, waxayna yihiin qayb aad u yar oo ka mid a muslimiinta.
Madaxweyne Barack Obama ayaa hogaamiyaasha muslimiinta ugu baaqay inay tahay inay Maraykanka kala shaqeeyaan si loo diido fikradaha cadaawadda ku salaysan ee Al-Qaacida iyo Daacish ay wataan. Wuxuuna dhinaca kale dadka Maraykanka u sheegay in aanay muslimiinta dalkan Maraykanka ku nool aanay faquuqin.
Mas-uuliyadda ayaa naga saaran inaannu diidno soo jeedimaha oranaya in muslimiinta Maraykanka si gaar ah loola dhaqmo.
Obama wuxuu sheegay in haddii la faquuqo muslimiinta Maraykanka, intaasi lagu guuldaraysan doono. Qaybsanaantaasi oo aamin darro ku keenaysa qiimaheennana waxa ka faa'iidaysan doona, ayuu yidhi, kooxaha ay Daacish ka mid tahay.
Muslim Americans are our friends and our neighbors, our co-workers, our sports heroes, and yes, they are our men and women in uniform who are willing.
Muslimiinta Maraykanku waa saaxiibadeen, waa deriskeenna, waa dadka aynu wada shaqayno, waa geesiyadeenna dhanka ciyaaraha. Ha, rag iyo dumar iyagoo xiran labiska ciidamada ayay doonayaan inay u dhintaan iyagoo dalkeenna difaacaya. Waa inaynu taa xusuusnaanaa.
Madaxweynuhu wuxuu ugu dambayntii sheegay in dagaalka ay kula jiraan argagixisadu uu guul ku dhammaan doono.
Dadkayga Maraykanka ahow, waxaan ku kalsoonahay inaan ku guulaysan doono howlgalkan, waayo waxaan ku taagannahay dhinaca wanaagsan ee taariikhda.
Khudbadda madaxweyne Barack Obama uu xalay u jeediyey shacabka Maraykanka ayaa noqonaysa tii saddexaad ee uu ka jeediyo xafiiska Oval Office-ka ee ku dhex yaalla aqalka cad ee magaalada Washington.
Waa tahay dhegeystayaal, warbixintaasina waxay ahayd warbixintii ku saabsanayd markii madaxweynaha dalka Maraykanka uu khudbad u jeediyey shacabka Maraykanka oo kaga hadlay amuuraha ururka Daacish iyo sidii loola dagaalami lahaa iyo inaan la faquuqin muslimiinta Maraykanka. Waxaa soo koobayey Cabdicasiis Xuseen Cusmaan.